It's Chris with the love vibe.
Like me all day, I know. Unampenda mtoto akambarage, naimo. When you dance, dance sakata. Unona mwendo kasi matata. When you na basti basti brakata. Na jana wasi wasi mashaka.
Temptation take me far away. Imagination kissing night and day.
Ukitaka kunoga baby,
you know geisha.
Oh konga baby,
you konga.
Nishu baby kama begi, nikutupe kwenye peti. Sanyonyesho na bitches,
bye coco.
Show me how you dance,
bye coco.
Unavyocheza,
oh bye coco.
Tururu turu,
bye coco.
Make it bounce,
bye coco.
Asa dance baby,
bye coco.
Yeah yeah,
oh bye coco.
Chafuna saga saga, songo mingo kwa chaga chaga. Yani kama gomba na saga saga, anageuka gomba na mwaga mwaga.
Hey, baby kithubutu tu kunyacha huruma. Moyo tete ukurutu sitoweza kuna.
Ukitaka kunyoga baby,
ninogesha.
Okoga baby,
nikuonesha.
Nishu baby kama begi, nikutupe kwenye peki.
Nikuonesha
sanyonyesho na vyo chas,
bye coco.
Show me how you dance,
bye coco.
Unavyocheza,
oh bye coco.
Tururu turu,
bye coco.
Make it bounce,
bye coco.
Asa dance baby,
bye coco.
Yeah yeah,
oh bye coco.
Turu turu turu.
Oh kosa kosa, kosa kwa my heart. Oh kosa kosa, the girl that I want. Oh kosa kosa, kosa kwa my heart. Kwasa kwasa, the girl that I want. Navu chafu na gazaga zaga. Songo mingo kwa chaga chaga. Yani kama gomba na saga saga. Anageuka gomba na mwaga mwaga.
Sanyonyesho na vyo chas,
bye coco.
Show me how you dance,
bye coco.
Unavyo cheza,
oh bye coco.
Tururu turu,
bye coco.
Make it bounce,